Mid no classic, no classic.
Mpe taarifa Alikiba ache majungu apige kazi, taarifa kopanya Lord Mendo yule paka uswazi.
Mpe taarifa tamaduni mziki wa wakihuni, good rap killing geni mwisho siku masikini. Taarifa zipate bere mziki amupatie, la tatizo hana nyota kifupa amefobia. RP blazongwea umekufa na ujuzi wako, umetoshea kila zadaki alihiti kwa mgongo wako. Mpe taarifa Timbulo apunguze kukopi, hata mpewe support amwezi mudist cost. Taarifa zipate chidi ilala tumemchoka, saluti kwa wanangu nye wabovu ila mtatoka. Mpe taarifa Rina hapunguze mbombo zake, babake ni mchungaji na jisili mabadake. Taarifa pate das babe papu yake kizamani, sikuzi game imechange hata maro haonekani. Mpe taarifa Vita apunguze tamaa, chenye mwanzo kina mwisho, mpe soma la maa. Taarifa zipate Pasha game limemshinda, hizi zangu taarifa ila wote na wapenda, yani mpeni taarifa. Yeah, sema mpeni taarifa.
Waradisi wanataka niga nipote, sijali siku zangu bora zisoge. Wape taarifa where I go on the way. Waradisi wanataka niga nipote, sijali siku zangu bora zisoge. Wape taarifa where I go on the way.
Taarifa Twisi suma penza rotea, viongozi na matapeli squeeze wanatribia. JCB Jesus come back, we ni mtu wa ganja nini wapi na wapi. Mpe taarifa na shugumu kizidi mchafu, somo pata denti balazo na cheza lafu. Mpe taarifa Salama wulu na kuenda kuza vipi, serikali mechosho vijana na nuka viki. Taarifa zipate Snula squeeze hana mashiko, habari kitaa shadow na pokwenda siko. Wape taarifa ya moto wanatupiga kelele, mara huu sio na lambo pande hizo zipo kwere. Mpe taarifa Fande squeeze mebaki dina, punguze kunga mistari leni. Taarifa Loma taarifa pate Samiri, ache kubana pua, pesa ni mtoa dimpu so kipaji leo tamboa. Mpe taarifa na kwa juu kuchana bora kuimba, hizo zangu taarifa ila wote na wapenda, yani mpeni taarifa. Mpeni taarifa bora.
Waradisi wanataka niga nipote, sijali siku zangu bora zisoge. Wape taarifa where I go on the way. Waradisi wanataka niga nipote, sijali siku zangu bora zisoge. Wape taarifa where I go on the way.
Taarifa TAD squeeze amekuwa babu, hacha vituko vyake pusiku tapata hibu. Taarifa kwa gizaji jamii wanaipotosha, toka hafi kanumba kuna move ya kuelimisha. Mpe taarifa Wani ngumu sana bongo yuzi, mziki ungekuwa kumoka hana mpinzani Feruzi. Taarifa zipate Ray Raya pesa wena mtoto chungo zitowe hutu kumbuka brat mapito. Wape taarifa Wachaga hip hop ni ya wote, mziki nao Banaba hila zali kwenda ngote. Mpe taarifa Martini ache shobo kwa wema, maneno machafu kukitani wanamsema. Taarifa pate Dulayo kwenye gemu hamesanda, hizi zangu taarifa hila wote na wapenda, yani mpeni taarifa. Sema mpeni taarifa.
Waradisi wanataka niga nipote, sijali siku zangu bora zisoge. Wape taarifa where I go on the way. Waradisi wanataka niga nipote, sijali siku zangu bora zisoge. Wape taarifa where I go on the way.